uthando lunomama bathuka noliyabekezela uthando liyaxolela nasenzwini ibona indlela ngiphethe ngayo mjija kanti senzwini ibona indlela ngiphethe ngayo mjija.
Sweet, keep on in the light, pretend I am cheating.